This is a message with a special. Actually, I want to follow one. I know when I get a little bit of just one other. You know, not the guy has no way to ask the Man, I want to catch it in the road just one. But so when you would die, Yana, you have a question in Allah. Makanona, I come back when you want to go to Yana, where? Sikuzia, I'm a cake with Kahoya and Anya. Go over here, Kukan, eh? You want to man, Germano, Ekenemono. Uncle Jaganatazu, Ebuna Major, Makane Berimopana, Banana, Pacharo to Tianya, who did it in Dairy. Never Coco, what any other one? Yasanano Vese, Makanoma Marmia, you see where Femba. Ebu Mobek and Embata, Kamata can end up at the German Chamberlain with Jummy, Gilabarmun Chamu with Joe Cochin. Need you don't want to drop an Uber Gilbano, Anapana and Anna Tahobara. Ebu Mabumbata, now Detroit, Michigan. United States of America, the automotive capital of the whole nation. When you can address here, it will be the second. Woken Mamu no Kobi, Obina Tone Yodo, Mbubuchan Wabuneke, Duke Batog Webier, Woken Wanda Mado, Etatobi Siamike, Chief Nelson Opareke JP. When you made the Jemba Kembonar on this Zogo, he didn't ban it out of constituency, or got on Buchato Africa. Akakoro number no dia number wo gidi ugocha isi sekunte agunguze je nkonko oyo ma na tumba ndibo na Detroit Michigan akane roba na domma wo ko ma je jamba ayeke nege sigi he de gumma de kwara chi gumma o ko do ko sirime ha bodo anu ya wo kwa oja maka no na ma no ni mo ko ya ba mata kiri aha ajo no nura aha ha bakare yo ne kpori anu abata kwa mnobi. No be a commanding dozuka. Only can address here. Come can there's one named Germano. Asana no asana. Oko si prunu bombo himi. Ebo na batan konka na abotogo. Ano ekwe kwa na meme. Abatam na His Excellency's office. Chief chukuja kwa kunalo. Akuri kan kembo na rondi zogo. Uzo na kwe kwe. Wan kumanta kwa mweba. Ojiega zoku na no weren chise. Then you can get them book. I don't care if the answer. I'm already can number global. Here's your country motor morgan, Kemban and no win and Edo. Chairman, Joku Sayi Nigeria Limited. Director of Operations, Epre Oil and Gas Company Limited. Chairman, Akumanta Petroleum and Allied Products Limited. Okay, the KJ Jogo Akumanta. Papa Jima, SNW the boys, Jokuanya member. On here, Kuru Gane, man. To my half part in Yaboku. Makanamata, when I got to the city, I ain't a papa, but no candy with Sayaruni. Yaria, come back to be can never talk political dodgy. What come on, why did the devil bear? And come at the joy, Oboi or Tiwinina, Obera Maburai in a quantum. Abatam, Navicluna Palace of Peace, Nakemo Yuchu, Kankere Prince Collins, the Portugal Kerke. Vicluna International. Arusi Burugo Manzu. Arusi Abuna Kodire. Arusi China. Obu Aguchi Omo. Omerika Nyahurukwe. Mwati ya nabalaka one of our on this ago. President. Vicluna Group of Companies. Ane kwe kwa ane meme. Ike nga Biafra. Obu Aruzo Ego Yibo. Ojiyeba Azoku. Chairman Chief Executive Officer. Vicluna Brewery Change Limited. Obi Uto Haneze. Arusi Ju no Mago. Obati Hadi. Okunanyi Hindi Bona Lagos State. Chairman. Vicluna Hotels. Estates and Properties Limited. National Patron. Police Community Relations Committee. PCRC. Miraman Ezoroha. Omerinya Torumbananya. Mbubu Chenu Wobuneke. Obwe Hizuroha. Wede Nyagwayaka. Bika Batobo Dachake. Chairman. CC Moses Transport Company Limited. Ezibo Wanne Mado, Wanne Makese Mwanne, Chairman of Chairman, Ezumo Korobia, Obog Wanne Buruburu, Group Managing Director, Vicluna Farms and Allied Products Limited, Vicluna Phones and Accessories Limited, Obuwa Yotiwe Nyinya, Mbubekbe Nambako, Aisigumu Mkwachuku Kwerindi Zogo na Anibo Nine, Papato Zuoha, Inije Iriako na Kwanaro, Wosisi Uruga Atunkwe, Ufere Mabye Yonu, Onyisigina Waja, ke koji da tia otoko je meju ya no mo da tiosa ihe me na gu no jije ihe me na gu no nuna obara mu no obara ego ngwa mu je koti hin na nyoha na eze asi akwana akwana ru ogono gonu na hu isike ka na gonu isike na zinu no ru aga esiri gwa ko si jere maka na agoro manana mana ho ya kana menu kenana kana heda na nime kena ya kena uzo kena ja na ntar puese na nando rodo heibe ya kena ma ya na no bosina na oru ni gboji biri be he kena oji je na onu na nkuwa ni kiri opa na ekwa ko uzo ji oyi ya kena mi chi oku ni chi enta kena ndambu na ndagede ndaro kala ku nda bakaraja ya kena mar na nari na mamba je ma onu egbe esumezu ejoro na ho na na ho ohade na no nu ya na eri na abata ya kene magumagu ku na agumagu nta kene agu iku na agu iku na kene agu ndemiri na kenu ana ndobuto adu ga hericha oricha adu ga habachi ku ozo ya kene mo ko himiri kene ye bio himiri nime kene ze mo kene ze nwanyi mmo miri eze anya nwuru abara ndeje amara jiru ugbo ya kene ma rusiri na mbale jeru mbozi ori na mbamba na akwara akwa ohu mo na nnu mmo obodo jiri de ebube ya kene ma ze chukwu okuka abi ama uju mmiri na ọkọchị ndị ebe atụ ogwu dike ndikerere eze ọkacha akacha chi onye oke ohimi na mbarigwe na ehubere isi ya kene m anya izu ọgụ na ihe emeghị onye kene mmụọ kụrụ m egwu anyị nwebụ ụmụ izu ọgụ na ihe eme ndị ọdịnala izu ọgụ biri ọhụ ezumezu ndị igbo n'aka anyị eburukwa nabata ọzọ n'egwu ike eji ahịa nke ahụ a maka na mma dike jiri nata ọgụgụ o ji n'aka na-enu eka nna onwe n'ahịa ụmụ okorobịa izu ọgụ na ihe emeghị onye si aka na atụkwa na ihe ụwa m mejere maka na ijiji ọnwụ na nwụrụ ibe anyị ahụ nkwa na ọnwụ narị n'isi na-enu ka nna wee na-akpakọ ndị odeni igbo ndị eme ọnụ nsi oji nke o ji na-egwu a ya tọghịpụ na ya ka ndị ụwa gbara ya aka ebe maka na ọ na-eme nwata nga na nga gbujie ụkpaka osi ụkpaka ewere nga na nga tiwunye ya anya nsi oji nke o ji ya ha n'ichenụ n'oge egwu eruo ọkọ ọdụ ọkọ siri mee na nkịta si na agbụrụ ha na-atọ ọkpụkpọ apụta n'ọkpụ na akacha ama ma egbu ha nọ tụma na ọ maka na omeghị onye obi mgbawa na-ekwe onye hụrụ uru ọnụ m eke oke n'ọhịa ka ha ji ahara oke nke a hụrụ anya eburu m egwu mbata agbagote na obi izu ọgụ na oke obi eji eje mba na mba na obi dịka ozuo mba na ndị awa izu ọgụ onye ka nna jozie prince victor chikata dike jp oon omere aha ndị izu ọgụ ike nga awa izu ọgụ ancient dynasty nwa onye eze nwanne onye eze ọbasa mma ọbasa njọ arụsị izu ọgụ bugharịa ndị igbo niile chairman heavy park nigeria limited director dc victors international limited ogbu eyi otigbu ịnyịnya onyinye ọmachi nyere ọha ezigbo nwanne mmadụ nke nga dịdịrị gị yire nwanne m ọ ga-adịrị gị mma anyị agbagote rotarian high chief doctor ike kesiri ozuo mba jp ogbu oyi ogbu okere ọha ọgaranya eze gị mba nke abụọ n'arọ ndị izu ọgụ eriri ahụ gwara ete isi nwa okwu akpụ n'ọnụ ugo ọcha ịgba agụ omezi mba gburugburu mgbemanya jiri ha chi obi ya chiama chief executive officer fa ike and sons limited aka na-emebe 7 keys herbal mixture nakwa dr aladin's quality range of products ogbu oyi ogbu okere ọha nwanne nke m azinyerego mmadụ kpara chi gị mma ọkụ siri me akpụ ọja si nga ebune m eje maka na ọ na-adụ mgbere nwere akpa na-abọ pụta egburu ihe nke nwere akpa atọ apụta anyị eburu egwu agbagote na gambia ka kere tv ginesius mmadụ ahụchi ogbusu ogbumeko intanashonal igwe ndị igbo na banjo the mayor of africa mkpụrụ onye kụrụ na arọ ndị izu ọgụ igirigi a na-edo na nne ewu eze ericha akụ nke mbụ n'ụmụ ụmụ akabia grup chairman ig gostan international enterprises gambia limited ig general mbụbụ ụwaka onye anụiche onye oji ike onye ọcha mma ọ na-agbagotenu gharịa na ọ na-ada ka ụtụtụ ibie n'ụzọ ihe a na-etu onwe ha pụta obodo ji agbaghịrịnụ Amsterdam, Obu Ayo ti winya, Oji Oba Matemogo, Akoma Jidaku, one of our own Zoko, Ide Nebu Dako, Chiaman Seluzok International Limited, Nigeria and Holland, Onyamo Bodona. Ako Sirime, Zoko na Yeme,
Wasi mwonyo ngweli yoye menu ndizu
zoko, kuzi ya ne kugoku. Onye mwenu koda urundi zoko, ya ruzi ya ne kugoku. Makote waka yeji kuwe kuwe, aicho ziri omume. Kote waka yeji kuwe bono, aicho ziri omume.
Toma la yeto lomume.
Koko na ye bukano
Izogu woke mba Nama nokotala Norole no mume Izogu woke mba
Ade gande namba nokotala Kodukwe no mume
Izogu woke mba
O nene yako Yoko mana pongo
Izogu woke mba
Omeske na bro ye we rosa Sobya zanu neguwa
Izogu woke mba Nama nokotala Norole no mume Izogu woke mba
Koko de kosirime Director, Josi Ndo Investments Limited, Chairman Chief Executive Officer, JN Chukwuji Ndo, Trading Company Nigeria Limited, Rugwa Bobosi, Chairman Greater Trail Tomorrow Friends Club of Nigeria. Ogwe fi ogwe agaragiri, Garibada, Oje Mbembe, Ayekene. Ekene mu Prince, Yometa Mafo. Agujere Mbatutugo, Nusan Sebo Nkizizi Nabu, Orumba South. Omero Handi Bona China, Onyoma na Beijing, Director Etaji Nigeria Limited, Ebu Patron, Dakar Inter Importers Association, Chairman, Omega Friends Club of Nigeria, Ezibo Ma Joseph na Ujiogu, Nusan Sebo Mokoma, Ayekene. But you want to go catches in a walk on the Guada Gona to go. But you want to go catches in a walk on the Guada Gona to go. Then you want to walk or catch a kick or a cook, yeah. But I don't want to walk or call, madam. A cook of your nose on your man. A pony meeting you, Johnny, no one. You're going out to ya. You didn't get no money and kid in uncle. Greater than you put a moon. Yeah. Ogini zika njeme no Ume no wanenu mudo
Ume majizike no Wanarodoma werogo
Arodoma werogo Nesiye na kedonja werogo ya
Ume majizike no Wanarodoma werogo
Webu neme no hindi Wakajyo sikoro kwa wahane soku Ome yiji kikuze rumo korobia Kaiwe kwa baso ya so Ona adano rumano marane kumu omu Aba wano faba Aba nanyo umo tomato jo aso na so Tigwe Nebunu nebun bagote High chief Ferdinand Eze Akosu Ide Wohiminike mbuno jojo Ukobusu wachake wano faba Usinuno marama Ofwe kudi Enugu state Akunebio kundibo Na Madrid Spain Chairman Freddy Cream Nigeria Limited Chairman Locutorio Navigator BTE Madrid Spain President Wahanes and Bibo Na Spanish Kingdom Arusia Zakose Udopo Kedege Menganga Oye Bukare Menu Umbo Korebia Uchegini Yorakume Otokete Noye Kwele Konye Neme Maria Ekwa Mena Wande Kemu Prince Nangere Eni Nyabike Ikeno abuago, alireni mekembu ni jimaba Abuago mande buruburu Ikembu maahia, anyeja agamba kembu na abia stage Agu Madrid, chairman Fluorite Integrated Services Limited Chairman, nanyo the best automotive supply company limited USA, boko amado wama, ayeke nege Tigwe, 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 tigwe Oluko chino mochini talakuku Abadam, Masiri Chado Bioha, Makurisi Junior, Ibe Merezio Kwa Faro Nizuago, Aga Uteka Tojo Kuyo Fibolan, President, OTC International Limited, Nigeria USA, Chairman, Ricardo Farms Nigeria Limited, Director, Pioneer Mechanized Oil Mills Limited, Uma Loma, Pokemon Nemado, Poketun Italian Nigeria Debube, Ice Roger Telegama, Abagotem, Young Chief of Zemenawangu, Agumba worldwide, when you see Aya, Oba Maso Bruzo, Queen FFN in Soko, Director, Kago Direct Limited, Kazo Global Ventures, Ozi Prince Limited, China, Oko Sirimen, Abadam, Kankenenda Jibiri, Oken Namotie, Chief Yifanyi Chukwe Duwako, The Chief Dr. Wado, Ojuku Naruwako, Yigwe Kewuwa, Odeku Manasa, Oparozo Kemuno Weraja, Arusia Kejogu Nubosi, Eko Menkis, Director, Tangrek Nigeria Limited, Chairman, Modu Motors Nigeria Limited, Bishop Udayini Community, Worldwide, Modu Chioku Chilego, Arusia Kejogu Anoka Mwomuchu, Oga Dege Namba, Yema Kachimsa, Augustin Tumolo, Ogenen Kemu Nisoji, Iken Gomato, Onye Chiebu, Rumu Ndoji, Inhabitan Kemu Nama Poken, Director, SCG Derogena Source Nigeria Limited, Ane Kwekwa Nememe, Chief Doctor, Onesio Keke, Mubo Keke Jirik, Katakudiago, Eze Lisiako Kemu Nobosi, Abake Jirenga Mwe Kwewe, Odebu Adrami Wole Jerozi, Ane Kwekwa Nememe, Ane Kwekwa Nazo, Jigwe, 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 Ah, Mubo Korebia, Asimo Eze Bugare Lanata, Makarele Kwekwa Nodong Kwekwa Tampoto, Masiri Obunde Kike, Ugo Berenoji Junior, Obumbe Mfeko, Odinamate Mako Narondi Zogo, Director Hensin Global Resources Limited, Oke Mande Mado, Daiki Binaya Hedri Jonisha. Why is your daddy? Why you move on when you move on over on a joy here? But that is why you get one wrong when you move on over on a joy. Onye chori bo mado bo onye Oya sin onye meriye Iyonye chori me mado bo onye Pado me ronwe ye ke marokwa
Iyonye me ronwe
Oza lo shusu mwangwa
Ogwe yi
tura mwa Ogwe yi mkongwa Mwanyo joko jagwe kena sel Chiawa Meronye resonsi kumwente
Iyonye me ronwe
Meronye foundation Oke mwa kumanda kumwe Obo dano jino huye na teko kunu Ana hafi ya mada kwa
Ye mado meka kumwe Iya honja bukwa magie
Oke ye ne meno obodo
Iye kone meno obodo akarikwa
Oke ye ne meno obodo
Iye kone meno obodo
akarikwa Eko yi beji do waga ye gamo Someone is wrong. Mubakemu Gotcha. I could tell you what I'm going to do, Gotcha. Director, Jidera Nigeria Limited. I don't see keep you more for the group. I'm going to put you, Luis Obiora. I'm number the way. I could put someone of our own this job. We general matter. Director, it's our own construction company in Nigeria Limited. Oh, well, we're going to run an answer. I could put someone by the way. What's your name, Blaine Atuania? Yama Kalala, Barista, Doria Obi Madiwe, Solicitor, Obi Diye, Akubuza, Oseliye Mwa Nyoma, Ayoche Nejo. Masi Tuku Mobona, Ekbe Nambako, Agunenye, Aguninke, Bodaron Dizoro, Upu Kwezi Mani Chua Konye, Managing Director, Chief Executive Officer, Uche Scientific Company Limited, Director, Uche Scientific Global Associates, Group Chairman, Mexican Group of Companies Limited, Chairman, Chilas Hotels and Suites Limited, Lagos, Nigeria, Director of Odeme Holdings Worldwide, Broken Mumu Bojeman on the United States of America, Yama Kezuagi, Chief, Police Obasi, Wachokasi Nengibo, to put the Kenny Search and come around this circle. Oba de Mohobaka, Managing Director, Police International Agencies Limited, Kansas City, Missouri, USA, Motorcycle, Abog 1 year. Hey! Ah, Umokorobia, EMBJ, Umo Bona Chief of the Novice, I'm your child, come around this circle. I just want to be sick and jumpy. You bet his own. You didn't know how people are. I never got any. You bet what you can. You bet what you are. German, you bet my grand limited. My god, you didn't know who you are. I'm going to go to the doctor. I'll go to the man. Thank you.